President Irene, we thank you
President
for your
Irene, yeah, that was
inspiring message.
And some power, dear my brothers and sisters,
we thank you for your faith
and name
and
Andra, yeah, my ensasu edgy Thomas S. Monson, Tumsa, Onoya, Unyankopon Commission, any Asoria, 80 trainee. Now, Brubebrini, we thank thee, O God, for a prophet. Now, only me yet, sadly, we as a pa, send ya searcher. Dream, Sir Ubenyahu, Pepan, a radine, dear Mayasi, ye be jinny. Comes in your tomb. None in a same old becker chains be being one my a be free my bar. None in nigher no crane any on one a drain or the bay. She a quam ben ye j prophet a tomb mancassa.
Long before he became
Ansana or Barbaya President, a yasso and President Joseph S. Smith, a casse.
It is an important.
Ya said, dear, I'm too full. I said, Omoji, I saw him penny for tomb. Sir Omo Bayer, sir, and yes, Omo Mong was a sukeke. Name Emomo, Omo Bayer, a juma, any aye, and a cremo.
Well, do I remember?
Sana, miss me, a kai, bibia, a mammy, etime, ye, a dear me, ye, the G prophet tomb. Sana, me, ye, doctor, a yammy, shre, Kumasunu. Na ebeye me adwuma se me babeye operation ewa President Spencer W. Kimball ye 1972 bra na oyye odi quorum of 12 apostles enim na e was so oyo operation ne emu odin papa papa na na minim kwa mefa so ameti me ayesa de we yo obi e wadi e de osunsun ana ne kuma nso eya eje na mankasa se operation hu hia so mbeye enti me ka tre President Kimball eni asori mpeni mfono na nso no enyam jide mu nti no President Kimball eya se obeye sa operation efri se na First Presidency etu nufu se onye sa ade no na eno h na hon mu echre senior oji ni mpeni for tum na sa ade a oye oka so be ne ma me hu so yi
thanks to the lord na in
asidania di manya ko erade ne se operation ni ko yi papa papa ma bra President Kimball ekuma efrase ebo kesim dindin na sa bre no pe na me hu enya atinka se papa yi enam sunsun oba be ye asori peni dachi na mo amunim se nia esi bosumi adionu echi no President Kimball ebe ye a sorry penny na ochre a kukudromu odidi a sorry nenim mfie bebre efri sabre ne ya j president Ezra Taft Benson Howard B W Hunter Gordon B Hinckley ena ene Thomas S Monson se onwe a sorry penny for a d for a bibia mu kire so onwe ya d for
My dear brothers and sisters, restoration
today is shattered. Sorry, dear, but as I see, you be a crutch, yes, and Yanko Ponin, any eyes on the name of Becassa.
A prophet has stood, or
Comsoni, Edna, and Yanko Pon, a sorry name, a free Adam, so a busy Sabri.
Prophets testify,
a Comsia for 8 years to Christo, who are dancing, Sonia, or your crown crown. Na and near Jumo Bayo as I see soon in church. Na ye hohua prophet Joseph Smith said, Oh no, ye O Difua or was I and ne dear children. Na ye sign Eddie Obuma Obia Webby Dinner Chibia.
When we sustain,
now say ye just prophet any a sorry penny for 2 months. Na ye de emra a echese ye nyina ye giabom se ne erade ne ka se ye mfa ma obi aso be kwako di akoka man sempa na naso be tima sorin agise ya hye no sofo na ema obi a efri obi a wo tumi no na asorin so agia tum se o wo tumi no na fen so ye de ense guni tru so asorin penny for
this gives us
na sadi we ema yen asor erade asorin ma no akukudro ni areshemu ani gidie wo bra ye ye ni atrosem no kache fa erade ne ne se se efri ne na na komse fo no ho em asori mpenin fo na to me papa ani ade fro
no prophet
o komse ni bie ni hon manasa asori peni bie ni hon ma ah onwa etimi afre ne ho eyo ba na so yo bema
no prophet has
o komse ni bie ni hon ma yato abayi no erade no ek yen edan adi pefe bro ka se mon freme na me na ma fremo ena ma chemo sofo
you and I
mene wo yen tu aba ewo asori mpanimfo mu ewo ba bibia nemu yeye se ye wo hu kwanze ye beji onwa tum ekwan a erade no erade akwan ne eye foforo efri onipa kwan ho onipa kwan eyi enipa fri tibia onwo mu eye adwuma mu anase bra onwanyi aye mpanimfo anase yare nti onwu ntime nya hwe na onipa akwan en timi nya erade na kwan da se ne ye gye akomsefo atumu no ye yen ankro kra bia ebosha o chese ye biye bibia aye enema onwo hye se enye na se ye gye onwu tumu a na chese ye kantam echre se ye gye onwu gye fry afro onwu so onwu ye komsefo no atumu na eyade a ehye ye nyina Emfie adununsia ansa na oba beya asori penin Elder George Albert Smith eka se
The obligation that we
Asudia ye ewo ye so bra ye mayensa so no eyade ye kronkron pa na en tresa ye be kan ya no atum na yakwakoye ade a erade no a komsen no ebe me aye na emom na tresa ye be gina ne nchen
We will pray for him.
Yebe bom pa ya manu.
We will defend his
yebe,
name.
Yebe kwa manu. Ajini diye si hon mo. Ni ayire hon aye bibia o tre. Se erade no be tre. Se on tre.
The living Lord.
Erade na otia se no. Ona odi na sorry no enim.
The Lord reveals.
Erade no eda ne di. Etre ne kom se fo.
Yesterday after and we were invited
bra, to sustain President Thomas S. Monson atumun so ya yeah, sorry penin.
We also had the privilege to
Sansu e genitum and then first presidency counselors any dumienu nyina so we ye adifo any hu so adihu for any akomche fo. Twen hu. Ye ji enipa dunum Emema dunum so onwo ye nyankopon adifo onwo kita tumi sofodie tumi ni nyina a ye di amema emema e wo sa ene edi echire so ye fre emema emienu aso onwo medi esuanfo dumi aduafo enim emaye abambo wa sorry mu se ye asori mu adentia efri se ade bia onwo be se bia na e wo so nyina agitum Obetimi adwe ho sane asunsum no e wo se ewurawura obia nipa dunum na onwu nyina agye asem ba kwatum sa mamma mienu dunum obia e wo bibi ba bia ya tete no sane ya tete no ba dwuma onwaye jimitum jitum sa nipa dunum
prophets seers and
rabbis onwe adifo ne akomsefo onwu nyina enim ne anyankopon epe etie se ne onwu nyina agye atum onwu nyina agye onhutum se onwu be hu ewrade no epe no se ne anadwuma ne ope ne beye na ewrade no mpaye no ekyre se nipa edunum bra ne awoso onwu ye se ne onwu bo mpaye o se ne ope enye ewasase so se ne ye wo soro
apostle
ah Oba adwuman mu entempa no ona da bia no oyɛ pani ewom na saa pani die no e de empanimfo eba asori brown ba bɛyɛ asori pani pa no na eboa ma bibia kɔso esan sɛ ɔnwanya ehwɛsupa ani sue hu bebree a ewrade no ɛna ɛkyerɛkyerɛ asori no yatete awurade na na atiesi hɔn mu na ɔde ɛnhwɛso ɛne amabuo papa ɛna ɛboa sɛ ne yɛbɛtumi atɔ so ayɛ nneɛma bebree sɛ pɛpɛɛpɛ ne mpo no sɛ yareɛ anaasɛ biribi ɛba sɛ ɛyɛ ɛnyi nti ɔmu ntimi nya a ɛkwan bebree hɔnom a ɛbɛboa nneɛma ɛma akɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a onipa baako biara ɛntimi ɛmfa asɔre no ɛnkɔ bɔnem na mpanimfoɔ a ɛyɛ ɛwɔ asɔre mu no yɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a daakye biara no dabi bɛba a ɔno nso bɛtumi akɔtena soro ɔno sua sɛnea yɛte awurade no ɛne ɛnam sunsum no berɛ a na ɔyɛ first counselor ma Ezra Taft Benson bra na anche na oba be free as in present Gordon B. Hinckley e ka se sa ehwe so ne ekwan a awurade no e de ato hɔ no se yebedi yebebu asori ehsehye so no eboa ema ehu hia se ema wantwiwantwi bia na sa dwem mu nya bia ema obiam se ne kwan a yefa so ehsehye asori enyuma na ye nyina ye wo ehu kwan se yebenya adisem ne etimi ede adi asori nanim sa sorry penny ni ayare kro na se bibi nto ntimi enye na dwuma na asori penny for me ansa no ene dumie no no ya frong ene ya song asofodie tumi no nkita so die tumi no ene tumi a ene ene bibi e oso onwe ye no ndi eboa me yenya ayeye de ne church asori en church ni nnam ye president Hinckley to aso ka se na se asori penny no ayare na so ontimi nye ne e oso ye papa papa e wo ni nyuma e oso ye na ne ahokafo mienu no e kambom ene ejina hon ma first presidency enti onwo to aso e ma adwuma anwo ye no da ne da nyina no e koso nanso no se asem bi eba efa asori no enchirechire kase pa eba onwo dwen ho bo ho pa ye e ma sa first presidency ani dumie no na e kambom eye afia etwam no bra president Monson ebe drew emfie num a na waba be president e wa sorry mu no odwen emfie adionum a na waba be apostle esum e wa sorry mu na oka asasimi o si age eventually takes its toll. Eye enyini ebe ma ye nyina ya ye emre. Nanso no ye de ne eka efa nya King Benjamin kan ni se. Metse mo a me so no enye ma bebre betimi aba me ma hun na dwe ma ne ma dwem. Nanso no ya ton sa frɛ me ene ya hye me so fo. Ena ya hye me so. Awuwa me ewo ni tumi se metimi asom mu ewo me ho odin madwen mu ne bibia me wo nyina awurade ne ede ama me Mosiah 2:11 President Monson yet ekto aso nanso efa yare bia ebetimi abaye so no emfa ho ne ahomre ewo hunam due ma na ase adwen yede aho odin nyina ani ɛne yɛde yɛ sɛ adwuma na mehyɛ mu awerɛhyɛmu sɛ asɔre no ɛwɔ nnipa a papa nsɛm na saa asɛm wei sɛ yɛfa first president ne quorum of 12 apostles ɛkyerɛ sɛ asɔre no biribia no ɛbɛwɔ nnipa papa nsɛm na ɛnho hia sɛ yɛbɛ hawhaw anaasɛ yɛbɛsuro yɛn awurade yesu kristo ne yɛagye nkwa no a yɛdi n'akyi no a yɛsom no no ɔno ɛna biribia a ɔwɔ ɔhwɛ asɔre no so president Monson yɛda wo ase ɛwɔ saa nokora yi mu yɛsan da wo ase ɛwɔ wo hwɛ so pa a wode akyerɛ yɛn ɛne som no te se a ma me ɛnka ɛnyina asɔre ɛma nyinaa mu ɛwɔ wiase nyinaa na yɛnka mmom ɛne yɛnyereɛ ho ɛda wo ase paa yɛhoahoa wo. We love you. Yeah, Jew tomb. ne chese ye maye nsasu keke ne mum ye de yakoma ene ahoden na ahobrase mu ene ahoden mu ye bom pa ye ma o de na ye di for idol e wo Yesu Kristo dim. Amen.